Please, I went to my, go into song. Let's go. si online bang, si online. Boss.
Bukarungan wetu, bukarungan wetu.
Yeah. Master Fit. Manju tini ngami, usagcwala ngami, usagcwala ngami. Isho phela if it's over ngizodlula nami. Isho phela if it's over ngizodlula nami. Incwadi ifunda ivalile. Oh, ay. Awusagcwali ngami yena, awusagcwali ngami yena. Usweet ngithanda obhaliwe. Ay. Khona uzogcwala ngami, khona uzohamba nami.